bulungi bwatuwadde. Tumusaba tuserengera n'emirembe ku mbaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuli mu nnaku abantu mwe bajongera Allah. Abamu mumwe mukozesa enjogera embi nemugamba nti tuli mu nnaku z'abakufa, ng'era abamu mumwe bwe mukozesa enjogera embi teriyo olulimi olukufa, ng'era abamu mumwe bwe mukozesa enjogera embi nemugamba nti eyiri mu nkadde. Ebigambo ebyo si birungi, tetulinaayo nnaku z'abakuffaaru wabula ennaku zonna za Allah. Talinaayo nnaku ziyagamba nti ezo z'abaki, la, nnaku zonna Allah zatuwe njuba weviirayo nnaku za Allah. Yateekateeka omwaka, yateekateeka olunaku, yateekateeka ewiiki, yateekateeka omwezi. Kyova olaba sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba abantu nga balina endowooza embi oba entegeera embi ku mwezi gwa Safa, nga bafunye entegeera nti kubanga omubaka mwe yalwalira, n'olwekyo omwezi ogwo gwaki, gwa kisira. Baka yagenda okulanga abantu bajja kyekwatirira n'abagamba nti la Safura, abange temwekwasanga omwezi gwaki, gwa Safa. Era basajja bakulu omwezi ogwo baguteekako nnyo ebirowoozo, ne batuuka n'okulagira abantu banone. Ono jjajja w'abaana, jjajja wamwe, nze si jjajja wamwe, tibanone kkombe ku muzikiti basobole okwetangirira ebisiraamu. Sheikh n'akeera ku makya n'awandiika ebigambo ku lusaniya, n'ateekawo ebintuntu, n'ayiwako amazzi, n'ateeka mu kidomola. Omwezi ogwo gunaaboneka bakubiriza abantu babikke amaseppiki gaabwe, bavuunike ebikopo, babikke ku mmere esigaddewo, buli kintu kyonna ekiri mu nnyumba bagireki, bakivuunike. Kikubanga omwezi ogulimu ebisiraani gugenda kujja bireme kuyingira mu ki. Eyo y'entegeera yaabwe gye balina. Songa ffe okubikka, okuvuunika ebyombo byaffe nkola ya busiraamu. Mpaka tukubiriza nti obunaku bwe buzzi, obudde bwe buziba, muvuunike ebikopo byammwe, mubikke ku maseppiki gammwe, muzikize ettaala, temuleke omuliro mu nnyumba. Tebudde bwe buziba, tuggala amadirisa, tuggala enzigi zaffe, tuyingiza abaana ne babeera bonna mu nnyumba okutuusa ekiseera kya Isha lwe kinaatuuka. Ne tuggula enzigi, ne tuggula amadirisa, naga tubanga tugenda okwebaka, tuzikize ettaala, fetuleka zaaka. Bwe tuba tugenda okwebaka, tuvuunike ebikopo byaffe, tuvuunike amaseppiki gaffe, tubikke ku byombo byaffe, shaitaani ereme kuzannyira mu bikopo byaffe. nadiba n'okutulaga nti bw'obanga esepiki gy'olina erimu ebintu byo, mulimu amazzi, mulimu ebintu by'otaddemu nga tolina, kiyinza kugibikka. Yagamba nti kwata akati oba akaggo konna akasobola okujja ku ki, ku sepiki eyo, okateekeko ogambe nti bisimillah basi, netolekanga enjuuyo ng'essuwaani ziri awo, bo bazitukubiriza ku mwezi gwa Sofu. Somo mpaka tugamba kikola buli ki, buli lunaku. Yagamba kikola buli lunaku, tukibikke essuwaani zaffe ziremwe kukongwamu shaitaani. Nagamba tunaali muntu aki yatuziyiza okuleka omuliro mu nnyumba, yabuyita fowaise, obwonoonyi bwe bumese, namuyitani bubabita busitebo oba emmese zisobola okutwokerera ne zikoona ku muliro oba zikoonye ku kino kigwa mu muliro ne twesanga nga tuyidde. Taka temulekanga omuliro mu nnyumba zammwe, temufuuwanga mu kintu kye mugenda okunywa oba kye mugenda okulya. Bakwadde obuugi bwokya ofuuwa fuuyirira ofuuyirira ogire. Omubaka yakijugaana ekyo nti omusiraamu tafuuwa mu kintu kyagenda kunywa. Ate bw'ogenda okudda mu mateeka oba mu nkola ey'abasawo gye balina, naye ekulaga nti kiba kiki, kiba kikyamu, kubanga omukka gw'ofuuwa mu kintu oba carbon dioxide. Ate waabulaba eri obulamu bwaki bwomu, katotekeddwa kufuuwa mu kintu ky'ogenda kunywa oba kiriko obusubi bujjeko bujja, tobufuuwa kudda bbali ogire onywe. Ebintu ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabituwa. Tetulowooza nti by'abayivu bokka, naye ng'omuyivu asinga abayivu yabituwa emyaka lukumwe nga ye yabitegeera obubi bwabyo. Fe bitubitegeera leero talaba omubaka bandugani ti mukendeeze ennyama y'ente, mukendeeze okulya ennyama y'ente. N'agamba nti ennyama y'ente bulwadde, kiraba naye n'atukubiriza tulye nnyo ennyama y'endiga, tulye nnyo ennyama y'embuzi, kubanga yo tereeta bulwadde. Naba tunywe nnyo amata, tunywe nnyo amata, laga nti olw'okubanga amata dawa, amata ddagala, kati ddagala kkulu nnyo ery'obulamu bwomu. Laga tulye nnyo omuzigo gw'ente, era omusiraamu eyajja waali ng'akaaba mukyala we alemeddwa okuzaala, nabinanga agenda ofumba omuzigo gw'ente omuwanywe, era n'afumba omuzigo gw'ente n'aguteeka ku kyoto ne gutokota ne gusaanuuka, n'amuwa n'agira ki, nani n'azaala. Lwaki? Nti omuzigo gw'ente ddagala, amata g'ente ddagala, tegerekana. Atugambe ekyo ye mubaka tayinza kutugamba kikyamu. Ekizibu kye tulina fa amata ge tunywa ge tugamba kigatulwaza mata majingi, abadde yali balina kemikozi ze bateekamu, tolaba ye baziteeka ku nnyama ereme kujja kunsobera. Tolaba omu ennaku ez'omukyala yawawaabira omukwasi w'enseene, yagula enseenene ajja abazitundira ng'alabuka ziriko obusowera sowera, era zirabise bulungi nga zimunyamu akaswa kabi, oina ndati nze nnine ennungi zosobola kulabako kasolo, nazimuleetera nantwala eka nasiikira abaana be ne balya ne balwala. Nebiswano gye giyawaako gyalwa bagenda omunoonyi agenda okudda okuwano we yazigula abuuze eyamuguza ensenene ensenene wazitaddemu omwana awaka yamugansi taata yataddeko eddagala gundi kyovaola banga tulwala ne allah tayinza kutugamba kintu nga kyakabengewa jetu waganywa amata gaba mati ne kati amata getunwa ente zija kyacu kyacu bamuteekamu enkejje kyacu alimu ezikalonda ge bakitaamu ne batuwa netunwa netulya ente efuna empiso 20 erina obudde bagikuba ebiyiso ebiyiso ebyo byolaba bya bulabe ente bagireeta tugirye nga bagisibye obulamu bwete obukulu ennyo buli ku mbobo yaayo kati ate gye bagiraki era bw'ogula ente ezo gye baleese n'ogenda mu lufula n'ogulako okugijjanjaba okugijjamu ente ennungi etwala sente nyingi lwa mbobe bagisibe bagisibe ekka ennyama yaayo kitegeregana kati ogenda kituukako ennyama yaayo ng'olwedde butwa netulya kilo 6 netulya kilo 5 naye embuzi bazireetera waggulu nekyanga tulya nnyo ennyama y'endiga yagamba tereeta puresa ennyama yente n'agamba nnyinyogovu so nga aba asinga obundi tutwala nti ennyama y'endiga egiraki nenaku yagati ennyama yente y'embuzi eyina ebbugumu tekwata misaayi kuleeta dokto dabu soma ekitabo kya Ibunu Taimiya bakiyita fibunabawi ojja kulaba omubaka enteekateeka gye yawa nga bwola bwatugamba okulya ennyo ebinyonyi okulya ennyo ebinyonyi yafaddala nnyo embaata nakati nyama y'embaata ereeta obula teyina bunyogovu wabula amasavu gava ku mubiri gava ku misuwa agandi kuleetedde okulwala gakutudda kyobola baganda baffe abeengulu balina obulamu bwabwe fe bwe tutalina teri kanyonyi kataliibwa wabula akanyonyi akataliibwa keeka kayiggisa enjala kayiggisa ati kino kyonna kiina enjala ezirimu eddobo ombaka atugana okukola ki ebisigadde byonna lya ebisigadde lya fumba akasepiki kajjula obute ku ssuba oyo muyitiri naffe tubavumirira tulaba ngaabatalina magezi balina obunyonyi teyagalana kuliira mu sepiki zaabwe nempakaga tulye nnyo obunyonyi obwo buli endya yanjawulo naye bw'oleeta ekikoko kyaffe kino ekibeera mu biyumba kyolya bakitabulira ebiragala okubaleka zaalwa mpaka lukako naye enkofu oba obusanke oba endegeya erya ku mmere ya butonde erya ku mmere yaayo lyako bw'oba ofunye era bw'osanga alya tomugumiriranga oba okoze ezzambi eddene mu maaso ga allah nolwekyo ebyo mubaka abituwa nga atugayidi nga tuteekwa kuwangaala tutya singa otulaga emabega luina lunkyatambula nnyo nga nze sinywa mata sikuganywa nsigaagala wabula butaganywa kwa mikozo ago nenanywa nga amata ekiboga amata ntera kuganywa mbalala era bwe mba nkomawo nzija n'ekidomola naye seeka ssennyange yakinoonya mu maka g'abantu awakyali obute bwaffe buno buki
obo kema amatagoka kama mugabagabu bunanyi zibwa nyo amatagimbu zigabagabu bunanyi zibwa nyo
nabi ya gama atingajibwa mumiche jenja u chofoke na kudayale nogurama tatasumula gajja kukurimu mirundi eri wando mirundi ogumu bukurimu obubako kukuka kukuka obwe bulwadde kitegerekana nebo ono sango obutebwa feyo nolita okafumba nogajjako kulimu asoka nodamu nogafumba nogajjako omulala nga muzito era bwogafumba gaba ga kyenvu ganagenteza fa gavamu amata amagi gaba meeru tuku naye amata gabamu olwaki olwa kyenvu yenvu ebyagamba ti gajjibwa middo egyenjawulo tegeregana nolwekyo teriyo nnaku endirese eyo nga mpise teri nnaku zaabaki zaabakufaaru ennaku zonna za allah bakufaaru bajogeramu bujogezaani allah waabwe nga naye bw'osiiba ramadaani n'osiibanga bw'oyenda kiba kituuse ennaku zaabwe nzi aa gw'ojogera mwani allah n'ennaku za allah teriyo lulimi lukaafi teluliyo kubanga allah yagan wama arsalna min rasulin sina mbaka yenna gwe natuma illa bilisaani qaumihim wabula buli mbaka namutumanga ngaayogera olulimi lw'abantu be mmutumyemu liyubayina lahum asobole okubanyonyola allah naabuza oyo ayagadde okubula tasobola kuleeta lulimi abantu mwe batajja kukola ki bona ova wano ogende mu amerika ogende mu china oyogere oluganda oluganda tebajja kutegeera byogira ki naye bwonoosoma quran wabeeranga walina omubaka eyatuma mu iburaniya kyobola ti abali wakati awo abaisirairi abalinanyigesaali oliburaniya lulimi lwabwe kubanga nabbiwa bannabbi ba allah abaatumwawo lwe lulimi lwe baagiranga ki lwe baayogeranga olulimi oluyahudi lulimi era omubaka yalonda sahaba mulamba agenda ayiga oluyahudi lwaki kyabantu abalinaanyeewo abalinaanye abawarabu bayogera olulimi luki kati obubaka owooloba leeta eri obusiraamu tojja kukozesa lulimi lwe batamanyi bakozesa oluzungu alhamdulillah qurani teri mu luzungu naye nnyonnyola nga tusobola okuginyonyola mu lulimi oluki allah le yagana liyubayina lahu osobole okubanyonyola teri lulimi lukaafi wabula buli bantu allah subhanahu wataala yatugamba mu suratu allah subhanahu wataala surat rum wa min ayatihi obubonero obulaga nti allah wa buyinza waali atannamutegeera an khalaqa lakum min lala min ayatihi khalqu samawati wal ard okubeera okutegeera nti allah waali yatonda eggulu n'ensi yatonda eggulu naki nagamba ekyokulwa ikhtilaafi alisinatikum ekiraga obuyinza bwa allah kwe kutonda enjawukana z'ennimi teri ayina lulimi luddugavu teri ayina lulimi lwa kyenvu teri ayina lulimi lwa kiragala naye allah ateeka ebigambo ku lulimi kuno omukyoli n'ayogera n'obulwa kyayogera n'osanga omusajja n'ava wano jajja mwono twaha n'agenda mwakyoli n'amalayo ebbanga n'ayiga olukyoli n'omuyita omuki naye nga allah alutadde ku lulimi lwe okwawukana kw'ennimi ezo kabonero akonja akoolwatu akalaga okubaawo kwa allah laga nerangi zammwe newankubadde ffe twagala tubeene nerangi ki emu mukyalawo ogula ebiziga ayiruke newagenda omujje wa kitaawe nga muddugavu era kwe wamusiimira n'omuleetawa awakaawo oyagala ayeruka afaana n'omulala ekitasoboka langi allah kyovola nti abakyala baffe bangi bononesa ensusu zaabwe kulwanyisa allah kiyabawa neki teriiyo lulimi lukufaarula abo abali olwo lulimi allah le yabatumamu allah teyatumako nabbi mbazungu tasobola kukuleetera lulimi luki
wawulolimuwa wabwelebukira wanabbi beyatuma mba Ibrania watini wa zaitun waturi sini wa hadha albaladi alamin kwenye sondeka biyatumiruwa mba nabbi chabdi Allah alikuna kumion satule wanabbi wanawu wabwa Ibrahim ya zala Ishaq Ibrahim na zala Ismail Ismail na mutiki Makka ulimi naba naluwa rabu na zala Ishaq Ishaq na mutiki kujerusalim wa guru baya zala umwana Ishaq na zala umwana gubaitan Yaqub ila Yaqub gubaita Israel Yaqub ya Israel Sikuanga liyawo chale liyawo isi ya hili haba tulugu nyaba Yaqub gubaita Israel gubaita bangu Israel ya zara haba abana abu gado limi yonu nubecho kerilu limi lukufa chofura ba nga sallallahu alayhi wa sallam atuwa okuyike nimye zenja uro teka yama kezi wa minu wa balu wa temu gosubalo luyi kalujirechi Chiyabakuma sahaba kubaita Zaidi Bonhari Namda gendo igolu limi ya Yahudi Na hivu watume mkulani Allah nga yura kuba Yahudi Aya njiji zuko gira kumuchi Mubi Namda gendo igolu Yahudi Osaburo kwa nukulaba Yahudi abo Kubana ababa inabia batugamba Kubana wani kibaru wa nukuli Biyamalo kula doyo liyahu Nalete hadithi gata Nagamati man ta'allama lugata qawmi Mujia nabu waigo lini wabantu Amina minkaidi Awane kweza Tatu ulaga sinja kulisoma Tosima luswaidu warambu Manya tosima luzungu Olimi lusome Kubango obuna anu wako kujita abangu wako Echokumi Obuna anu wako kutege ila bibajirachi Bibagamba Tula babu tula Aba ino mungo nebapu Aba ntumaka gawalidye wanu Uganda abamu Nga kera muko ofisi kakari yao Ne computer ze Nanyiga nara waka unki yomusanjari mu France Nara waka unki yomusanjari ji Nanyiga nagyidya kosente Nenga aluwa nwa Uganda Tabutewo Wala seta jeji Nukusayininga, nukusayininga Umusajja adeno kukabu waka untienda sede baasiti Ningi yasutari wanoa Abama nyoru limiru wa kompyuta uruo Mwatalu maire wajikuwa Ukandula masu Kakimani taallama lugata kawmi Amina minkaji Kutakira gana Nuluche teri yoru limiru ya huu Ma teri yoru limiru kafi Wamroru limiru tulina Allah ya zikuwa Nuluche tuzihige Tuwane kweza abantu Kiko nizumu uruwayo tulina Kubanda lulimi orutambulira kwa bulichi Bulichi ntu Chawaya gara Teknoloje yena Alimulimi nizumu Omuchayina achusa mchuse na muza muruwawe Omufaransa achusa mchuse na muza muruwawe Neke chikono bonnaba guwana kuhigo uruchi Katulihige Torugana mwana ukurusoma Haa, harumugana haba tamanyi usidamu Haba itaka kumuzayo Ngotu wayo buwiru hadisemu Ngotu wayo buwi ayemu Nga Allah kugano kolacho Okuriga Nawa wate jirina chite gezo chari Mutombu usidamu Wate kwa kuriga Tegelegana Wachato msajabu wa jawa nunga avude Japan Oba avude Germany msajabu usidamu Oba avude dane Mulu nungano kutegele ligambo Erabu no nyama nyoru limirwe Abunu lilemwe bagendo kolachi Wachimulu wakala Nesanjo mjama ni nasiramuka Oyakalo tegeero usiramu wali Nache teri mutie nawa illa Ngache kwa kufayo kuhigeni mjezu Enaku sinubela nga abantu Bajo gedemu Allah wabwe Kezifure chokubela nakuchi Nakuzabwe Aza Allah Bola jemu bujemu Nibajo gerama ya jirachi Songa nafeti inzo kubaba je Kitagelegana Bino mbitunuri Jengendo kukoma kompita mkama wako Omsilamu we natu ndewa Bobe rango badde mu Owino Obotu ndabu mmonde obotunda matoke obotunda obotunda no stocking ebintu ngo stocking ya sekukuru omaze okuyingira mu sekukuru omusiraamu atema endibota ajjayo esaati esa ajjayo ekanzu ebbiri ezo naazitwalawa eka azitegekera ennaku zaaki omaze okuyingira obukiri oyambye nannyini bwonoone omutegekera ebirungi omusiraamu yenna abadde alina ka bizinesi kaalina nga yakasudde olwaleero atunda Christmas carols kubanga zigira ki olwaleero atunda Christmas cards zaalina olwaleero atunda Christmas tree toyawukana n'oli man aana saahiba baatili liyudhiza bibaatilihi lhaqa nti yenna ayamba nannyini bwonoonefu akozesa obwonoonefu bwajjewo amazima aba amaze okufuluma mu buyinza bwa Allah waman yatawallahu waman yatawallahu omuntu afaanagana nabo man tashabbaha biqawmi ezo hadisi temusoma kati gwoyinza okutunuulira pita oli tikubanga azaazisizza ng'ate naawe omuyambyeko okukola ki okuzaaza pita tajja kujjagula kukula naawe waseeka mukulu jajja twalaba sirize ne pita ayagala obusaati buwalonda fasiti yekka gwe wajjamu n'osiba ekiribota wakijjeeyoeka n'okisuulawa kati wookaabira nti abakuffaaru boonoja ate nga naawe ozzeeki nga naawe oyono oba nekyo kisala amagezi agatereeza kisala amagezi agatereeza bwetaagasale ewa Allah tulina omusango munene nekyo ebigambo ebyo bijja kutumala ngambye teri nnaku z'abakufa zijje mu magezi g'ennaku zonna zaani za Allah yatuwa byetukukolerako teyagamba nti zino abakufaaru bateeka okukolerako ebyabwe era teriiyo olulimi lukafiiri teruliiyo olulimi lwonna omuntu waali lulimi lusiraamu lulimi lwa Allah yaligiraki Adamu yali omu kyova olaba tukayenya abadde twagamu ebika byammwe mwabijjawa ate nga fenna tweyita baana baani mummwe mulimu abasoma bwe mwasoma history mwalaba bantu peoples baavaawo baali wano Uganda baali wano mu Buganda baavaawa baava wagula eri ku Somalia gye bava mu Ethiopia gye bajja ne batuula wano nemweyita Abaganda tulina ebika owabijjawa neteekawo olulimi lwe tugenda okwogereramu okutegeereramu nekyetuuma Abaganda naye nga gyetuva wa Sierra Leone abaserra leone tebaaliwo neggwanga teryagira eki genda osome jeografia ebabyabake tetwali kiswali kita jeografia lalamu lislam baava eri mu amerika gye baabajja mu bazungu nga obuddu buweddewo ate bano baabasuula ne batwalawa kati banonja tugenda bajjayo tutya emirimu wonna be bagirina tubejjeeko tutya ne bajja babakuŋŋaanya ne baleeta ne babateekaawo ne batuuma eggwanga Sierra Leone ne bafuna olulimi kubanga olwewaabwe tebakyalulina bawanga alikironda gye balina olulimi lulala bateeka okufuna olwala okiraba kati abamu eryo eggwanga okati tetuli ba Sierra Leone wavaawa omusanga mulimu eyava e Uganda bwonogera mu gaalu ya Afrikia n'omutuuza awantu n'omusajja ava engulu omulango omucyoli eddoboozi boogere eddoboozi lyabwe ddene era bw'otegendereza oyinza okulooza bafaanagana n'olwekyo tusaba nnyo Allah tutegeere kabi kali mu nsonga tuleme kutuuma kintu Allah kyataagira ki kyatatuuma tusabe nnyo Allah tuwe obulungi mbalamira okubeera abagumiikiriza mbalamira okubeera abagumiikiriza obukira funo gwagala nnyo okugumiikiriza nnyo bw'onooba tobulina tojja kufa atta'anni min Allah omukwata mpola bwa Allah atta'anni min Allah walajila ate okwanguyiriza kwa shaitan atta'anni min Allah okwata mpola bwani mukwasi wa mpola nnyo muntu ayinza okuleka omuddu n'amujoga emyaka kikumi ne sente n'azimu
nebu cho unako na mjachi
nika vionleki ya kuzali ina ila Allah ila wa sika mbaba kita kilati kajabu kwa tampora wa Allah nawe amba wa kuomu kwa tampora haba kuwadde usilahu haba kuwadde virungi bingi amma kwa nguiriza kwa shaitani mkwe walanga wetegerezanga nye songa tunula wala unagala mchara tunula wala unagala kusoma tunula wala nina kusoma chima chie soma chingasa china akaso msiramu china akaso dunia enzia kumembangalida kusomo yame kusakirikana nore maku anguiriza chaya ataso matari hiyo jari ne ya inabinje vijirachi evi mburako nevi atuka wakisi na katikare singati na soma nenga chance cha jirachi ya yangu yiriza na asumutu kayo nore kisabe Allah tuwe akalungi mpita kama wanga je abitia bigambo ya abatu sako wabu uzako hizi ni itaala kisabe Allah atuwe mbunji tegele gana kisabe Allah tuwe mbunji mbigambo ya barakallahu fiko mkule mende wa mbunji za tebuga na college kama siri kanga msiri siaa mkule mende wa mbantu bambuza hata wa deme na yoko laji okubuza tutegelekana ito ngerenyo sara Allah kuwe mbele kebe nkeremu ebele nungi mkule mbeze talaga mkule mbeze tagilaki agwabu kuya wantu nasanga kafaku na ye wao yoruwa rugendo nga rwe wala sula mchidungu nga tababa ina kumayati ajilaki nabuza Abdallah, nabuza Muhammad, nabuza Gundi, nabuza Mchala Gundi hewa mpanoroa isabatia, mbeleri etia akendo kutia kumachamu kuremeze wa chitumba mwala wa kumachamu masjidi echo chichatu mwala mwinyo wao kendo kutia mpapasanga wa takuwa bete gese lebo wako asanga kafamu naye mchi mungi, nabuza te atechino abanga atechino ne kitu yambo kukola kuchiteleza nafuwa kumera abeke ndeleza kwa tuba tukola tiba yizo tukwa ako nda tetuji zeki tetegede sabu kama wange sawa ugeru kili ya wa sallamu wa mbara kambo feko uwa jazakumu allahu khayru.